zizanye Yesu iyo ncitsi ntege urankomeza uri nkomeza iyo ncitsi ntege umpimbaraga nacyo nakuranye Yesu nukuri uri hariye nacyo nakuranye Mami nukuri uri hariye uri hariye uri hariye Mana ibyaremwe byose bikurange uruwo kwizerwa ibyaremwe byose bikurange uruwo kwizerwa amahanga yose avuge gukomera kwawe nukuri uri hariye Sako ari wowe soko y'ubuzima sizigera nkubangikanya n'izindi mana sizigera nkubangikanya n'izindi mana uri hariye mumikorere mumivugire uri hariye